shirkaasoo looga arrinsanayay dhibaatada soo noqnoqotay ee xaalufinta leh oo deegaanka lagu hayo, kuwaasoo muddooyin badan keenkeenay in colaado sokeeye ay soo noqnoqdaan in dagaalo qabiil. Qayladhaantaas dowladdu waxay soo dilay waftigaan ballaaran oo ah hay-adihii ku shaqada lahaa. Markaan dhagaysanay cabashadii dadka deegaanka iyo tala soo jeedintii odayaasha iyo bulshada meeshaan ku noolay, waxaa la isla qaatay saddex qodob inay tahay lagama maarmaan in si degdeg wax loo qabto. Saddexdaas qodob oo ah gundhigga shaqada dowladnimada rabaa in lagu fuliyo: kow, in la joojiyo ama la cirib tiro goofaynta dhulka la goofaynayo oo ka socda dad ganacsataa iyo dad deegaanka iyo qaybo badan ay ku leeyihiin, taasoo looga dilaya in lacag laga raadiyo oo geedihii la jarayo; in la joojiyo dhuxusha la jarayo isla markaana godadka dhuxusha lagu xabaalayo la neefiyo oo halkaa lagu burburiyo, cid alla iyo ciddii labadaa fal ku lug yeelatana sharciga la horgeeyo oo ciidamada hay-adaha ammaanka iyo maamulada dowladda qeybaheeda kala duwani cidda ku shaqada leh shaqada ay fuliso. Saddex, in la joojiyo tuulooyinka sharci darrada ah oo aan ku salaysnayn nidaamka dowliga ah oo qabiil qabiilka iyo jifijifada intii loo dego nin waliba uu meeshuu rabaa iska degayo, taasoo dowladnimada aan meel laga soo gelin, isla mar ahaantaana go-aan laga gaaro dowl ah laga gaaro kuwa hadda meelaha hadda buushashka iyo yaryarka ee laga dhisay oo dowladdu isku radho sida dadku u adeegi karo.